Sibingeleleke mlaleli sibonge kakhulu ukuthi namhlanje sinohlelo nje oluyispecially olukhethekile ngempela oluvela eminyangweni wezokuthutha empeleni lomnyango uneminxa emithathu yize sikhuluma ngezokuthutha namhlanje kodwa sibuye sifake kancane ezokuphepha siphinde sifake futhi kancane ezoxhumanisa umphakathi kodwa ke sizoxila namhlanje sigxile kakhulu kuloko kwenziwa umnyango wezokuthutha ngikubingelela ke nje mlaleli ngeuVicky wakamasuku angihambi ngedwa ngihamba nomfokancalane umfokancalane ke uyena okuyena osese stage njengamanje use acting chief director ku communications bayibasho njalo ke we kwanele but uya act abantu aba actayo thina ngesizwe sithi bayadlala Kodwa wena udlala uyasebenza.
Hayi siyasebenza.
Kakhulu siyajabula ukuthi siphinde sibe nawe. Ngiyazi sike sabonana mawuqala nje unyaka. Sathi halamuze into eningi ebe zimayilana nezokuthutha. Sakhuluma ngathi zokuthutha singakangena ohlolweni lanamhlanje. Ngiyafisa nje ukudlule nje kancane kule ngozi esibiza ngesiphihli esenzeke lapha ku M41.
Cha mamviki angibingelele bese ngibekelela bonke abalaleli bemsakazo yonke yomphakathi elalele nyamanje sisho ukuthi udaba lokuphepha lwamaloli emgwaqweni udaba olusikhathaza kakhulu njengohulumeni uzokhumbula ukuthi sike esikhathini esiphambilini saxoxisana nawe nemsakazo ehlukene emva kwenhlekelele yengozi eyenzeke lapha ophongolo ngoSeptember ngonyaka odlule la kwashona khona abantu abawu 21 ingane zo 18 uthisha no assistant teacher ngakho ke le ngozi yenzeke la ku M41 ngasemhlanga isikhumbuzile ukuthi umsebenzi wethu uqinisekise ukuthi ukuphepha kwabantu emgwaqweni nokuyiphatha kwamaloli kuyaqhubeka kusikhumbuzile futhi ukuthi kufanele sihlale sigxilile khona mningi ke esikubonile nesikufundile ngale ngozi sicabanga ukuthi kuzomela sikubheke ukuyaphambili okunye kwakho isimo sokuthi amaloli aloluhlobo ngekhati lezi sibiza ngama peak hour senze njani ukuthi engahambe endaweni lezi ezineminyaminya ngoba ubheka lo mgwaqo umgwaqo ongaphakathi umgwaqo oba ne traffic congestion ekuseni ngakho ke ukuba neloli laloli yahlobo kuvele kunikeza inkinga emgwaqweni ingakho lamaloli siyeswaqhuquzela ukuthi asebenzise umgwaqo omkhulu lo N2 o M4 njalo njalo kodwa ke udaba esithe iphathimandla zethu ake zilibheke sibonge futhi nokuthi umshayeli uboshiwe emva kokuthi naye wayinikele emaphoyiseni ibhayila kayitholanga uzoze phinde vele enkantolo ngesonto elizayo okuyinto ke sikholo ukuthi izoba isifundo nakwabanye abashayeli bamaloli mamviki kuneyindawo esigxile kuzona njengohulumeni selokwenzeka ingozi yasophongolo ku N2 ophongolo iku N3 corridor yonke ku N3 kusuka eThekwini ehapa kuze kuyofika lashela nakhona umngcele ne Free State kube ku R34 na ku R66 phakathi kwe Paul Petersburg uhambo uzoyofika Richards Bay Lezo ndawo ke sigxile kuzona ukuqinisekisa ukuthi amaloli lawathwala impahla kakhulukazi ama tipper truck siyawamisa ayabhekwa kubhekwe nabashayeli kusukela ngo January no February sesimisa ngaphezulu kuka 3100 ebesiwabheka nje ukuthi ahamba ngendlela eyiyona yini kulezi indawo zombili okusho ukuthi umsebenzi uyenzeka lapho ophongolo enye indawo esigxile kuzona kakhulu nakhona ku R34 no R66 khona nje kuphela simisa ngaphezulu kuka 1760 ku R34 kuno R66 ngoba abantu mabevalu N2 ophongolo amalula hamba ngalanga phakade ebeke ingcupheni impilo zabantu amahlazo siwafica khona maningi uthola ukuthi abashayeli abanawo amaphepha aqondile uthola ukuthi kwawona ama trucker workersmen isifanele kodwa kumsebenzi sithe sizoqhubeka siwenze ngoba sinethimba la kwa RTI la kwa National Traffic Police kanjalo nawo masipala ebiwona asebenza ukubhekana nje ngqona lezi ndawo okunye siye sakwenza njengohulumeni ukuthi lapho phongolo uzokhumbula ukuthi siye safaka i-satellite police station yakwa RTI ukuthi ikwazi ukubheka ukuthi kuyasebenzeka kuyaboshwa ayavindwa lamaloli kwenzeli nazo zonke nje kodwa ezinye izinhlobo zeyithuthu kanjalo nalapha yaku N3 ku Peter Brown besilungisa umgwaqo la bekuneyingozi khona eziningi ubulungiswa uSandral kufanele ngabe lo mgwaqo uphela nje ngoba kuphela uMatch kodwa sathi ngenxa yokubukela isimo alisheshisa uhlelo lokuqedwa kwalomgwaqo wagcina usuqedwa ngoDisemba ka-2022 njengamanje usuvuliwe ehambe ngoba sasenzela khona ukuthi sigweme ukufa kwabantu sigweme ingozi kanjalo nako Richards Bay siyingxenye yekomedi elilekelela ukuhlela kahle njengoba emaninga umthamo ama-truck aya lapha kwi-harbor okwenza ukuthi kube nesiminyaminya esikhulu ku-N2 egcine queue lama-tipper truck nangadala ingozi inkulu emgwaqweni nakho udaba esilisukumele njengohulumeni udaba esiyingxenye yokuqinisekisa ukuthi ngempela ukuyiphatha kwamaloli emgwaqweni kuya kuyalekelela kodwa i-long term solution iyona leyo ukuthi sigcine sibone impahla lenkulu ibuyela eguzwini.
Siyabonga kakhulu sibonge futhi nasemnyangweni ophethwe ubaba uHlomuka ukuthi ngaso sonke isikhathi uma khona izimo ezithusayo njengalengozi besikhuluma ngayo umnyango sokumela phezulu ubhekisisa ukuthi kwenzekani ngawo ngizwile nokuthi nisabheka nokuthi umnini we truck yena isimo sakhe sihamba kanjani uvume kanjani ukuthi kube khona umshayeli umncane kangaka oshayela i truck ukufundele nini ukuthi angashayela i truck waphasa ngiyajabula kakhulu ukuthi ngempela umnyango uyakulandelela konke lokho
hayi sikulandelela kakhulu mamviki ngoba sibuka nento ye experience ukuthi umuntu ukufanele wena ukushayela iloli ikakhulukazi leli lithutha lize lidonsa inqola ezothu kodwa ngaphezulu kwalokho sithe amaphenyi uma bethola ukuthi iloli beline nkinga lona uqobo sifuna nomshayeli walo athweswa amacala naye ihambe enkantolo ngoba kumele kuba bashayeli kuphele sibathosa amacala kufanele nabanikazi beyithuthi I think lapha eField seal saye sasibona isimo esinjalo la khona nomnikazi weloli ewagcina naye esethweswa amacala noma agcine ekhokhiswa inhlawulo kodwa sikholwa ukuthi kumqoka ukuthi nabanikazi beyimoto mazingekho esimene sifanele nabo kubethweswa amacala ngoba umshayeli usuke ngeke kube uyena oyo service imoto soke kungeyena ozoyobheka ama break emoto owakho umsebenzi ukushayela ngakho nomnikazi une responsibility nayo uqinisekise ukuthi imoto yakhe mayi ngene emgwaqweni iphephile futhi izokwazi ukuhamba ngendlela ephephile ivikeleke ikwazi nokuvikela nabanye abantu.
Hey ake singene kwezimnandi manje indaba ngizwile ukuthi umnyango wezokuthutha usuvulile kwezinye indawo sazovula izikhungo zokubhalisa ama license kubo bonke omasipala yini inhloso yalezinhlelo.
Inhloso enkulu wamvika ukuthi ukubhaliswa kwemoto kanjalo nokushintshwa kobunikazi ukuvuselelwa kwazo njengoba isuke ithelelwa lo msebenzi umsebenzi besiwenza njengohulumeni sinezikhungo ezo-7 zomnyango isifundazwe sonke kodwa besiwunikeze neposi kunezikhungo ezo-48 ebesinikeze i-post office ukuthi silekelele ngenxa yenkinga ekhona eposini ube lo msebenzi usuphazamiseka manje kuyaphoqa ukuthi abantu begcine behamba amabanga amade umthola ukuthi sekunama backlog amakhulu orenewa kweimoto engakho sithe asibambisane nomasipala siye komasipala siqinisekise ukuthi abantu usizo balithola eduze njoba sikhuluma nje esikisi mamviki ungqongqoshe uHlomuka belapha eMtuba isikhungo seMtuba sesivuliwe siyasebenza sabuya salapha eNkandla isikhungo seNkandla sesivuliwe siyasebenza njengamanje sisenhlelweni zokuyolungisa isikhungo saseNquthu naseMsingi ukuthi nazo ivule isebenze kanjalo nomasipala waseJozini sisenhlelweni zokuthi silungise sicubungule isicelo abasifakile ukuthi nabo bekwazi ukufarisha lento ekuthiwa imoto licensing services lokho kuzokwenza ukuthi sibe nezimoto eziningi ecompliant sibe nezimoto eziningi esemgwaqweni ngoba kufanele ngakho ke uhlelo lolu esilithakasela kakhulu ngoba luletha usizo kubantu, luletha insizwe emphakathini eduze. Kodwa okumqoka futhi Mamviki ukuthi liyalekelela nakwi revenue ye province. Uma ubheka ukuthi KwaZulu Natal sikoleka imali ecishe sikoleka imali ecishe izele la ku 1.8 billion esikolekayo nje yentela ngenxa yokuthela kwemoto, amathikiti, ama fines njalo njalo. Ngakho ke sifuna uqinisekise ukuthi lowo msebenzi uyaqhubeka ngoba ukuze sikwazi ukuthuthukisa emgwaqo, sikwazi nokuletha intuthuko kubantu, kufanele sakhe isiqiniseko sokuthi uhulumeni uyakwazi ukukoleka lento abathe revenue. Ngakho ke uhlelo olukhulu lolu siyalisabalalisa, sizogcina sifinyelele kuzona zonke futhi ezindawo, ngoba umthetho iNational Land Transport Act uemparish uMEC ukuthi kube uyena owenza lo msebenzi. Ngakho uMEC ethe ke uzo kwakhe ivumelwane nomasipala, silisabalalisa isifundazwe sonke saKwaZulu Natal.
Ngithe indaba ezimnandi lezi ngoba ngithe mangibheka ngilalela ubalela umntuba iJozini umsinga inqutu bakhona nabanye yebo. Kodwa mawusubheka lezi ndawo, indawo eyiqhele kakhulu namadolobha amakhulu, bebenze njani abantu bakhona?
Ikhathi eningi bebehamba impela abantu nje bakonkandla ubuthola ubaphoqeleka ukuthi beze besho ukuze bethole le service, abanye bekompangeni njalo njalo. Ingakho manje sithi ke sililethe eduze kubona usizo, siyilethe eduze kubona insiza. Lapha enkandla nje sasikhona abantu impela ababefika bezo renew imoto, nawe uzakuthi sasihamba naba renew khona, kwacaca ukuthi hayi uhlele selisebenza impela. So abantu mabefuna ukuya ilapha eDLTC yakhona enkandla kamasipala, nakulezi izinyo indawo sizokuzona sizomemezela ngoba uhlelo nathi esilithatha njengolumqoka kakhulu. Ngakho liyasiqhuquzela ukuthi uhulumeni uye kubantu, uhulumeni usondeze insiza kubantu, kube lula nokuxhumana nemiphakathi yakithi, kube lula nokuthi siyilekelele imiphakathi ukuhlenga iyindleko. Ngoba ukugibela noma ukusebenzisa upetrol usuke enkandla nje uya eshore, i-distance ende, kanti ama-cost of living asenyukile. Leyo mali umuntu angayithatha ayifake kwi-gross ayenze ezinye izinto. Ngakho sizama ukuthi abantu bakithi sihlangabezane nabo, sihlangabezane futhi ney'dingo zabo.
Iziphi ke seyivuliwe impela nje itsibonayo ukuthi hayi ke la sekushunquthule.
Mamviki, zonke lezi engiyibalayo zakomntuba nakonkandla seyivuliwe, kodwa zikhona nezisifundazwe eyivele ikhona lapha koMaritzburg, koMkhondeni, ePine Town, kombilo njalo njalo. Esisanenselelo yaso isikhungo lesesikhulu esila ku Gobble Road eThekwini esagcina sivaliwe emva kokuthi kube nokuphazamiseka kwemvula nezikhukhula. Bagcina abadvisor kabezempilo ukuthi ake simu kusebenzisa ngoba sisaphephile. Kodwa nakhona siyafisa ukubaqinisekisa abantu bakwazi uNatal ukuthi upublic works usosilethele ama office lawo esikhashana abakubiza ngama park homes. Silindele ukuthi uma kuqala ngomhla ka 1 April lesasikhungo sibe sesifakwe wonke ama systems siqala ukubuyela ekusebenzeni ngoba siyezinye izinkulukazi. Kuzosinciphisela nomthamo ke emibilo ngoba emibilo isikhungo esincane nakhona sicushisiwe, kodwa sigcina sasinomthamo omningi ewabantu abakhona. Nanabo abasebenzi bakugobo sabaletha ngala ukukhanda i-congestion ngoba i-space asikho. Bayimpela nje abasebenzi baze bateleka bekhala ngokuthi indlela yokusebenza ilungile. Kodwa udaba esingenelelayo kulona esilekelana nabo nabaphathi ukuthi ngoba vele sesovula leso sikugobo road, asisale sesibekezela bese abasebenzi bebuyela ngale, siqinisekise ukuthi le service iyaqhubeka iyarendarishwa KwaZulu-Natal.
Ngaphandle kwalabo masipala osubalile, bakhona yena abanye omasipala enibabhekile ngokuthi nabo balithole lolu sizo?
Mamviki, sibheke kakhulu njengoba ngiye ngasho ukuthi umasipala waseNquthu nowasemsinga, ngoba abanye bomasipala abasemakhaya ibona sibheke kakhulu ukuthi sigcine sifinyelele kubona. Kodwa nomasipala abafana nakhona koJozini nabanye abasendaweni zasemakhaya sizobabheka ukuze abantu bengagcine behamba ibanga elide. Abanye omasipala njengakithi nje leko maphumulo sebenawo le service, abantu sebeyakwazi ukurenew imoto khona kamaphumulo, nasendaweni eziningi le service sikhona. Kusho khona ukuthi uhulumeni uyakwazi ukusebenza ngokubambisana, ngasho ukuthi ngoba umasipala lo wesifundazwe, ngakho kube ukuthi akukho ukuxhumana kahle. Senzele ukuthi manje kunale inhlelo esinazo kuthiwa DDM ukuthi ayihambisane insizwe. Umuntu athi uma efika efuna lokhu akuthole, athi efika efuna lokhu, kube ukuthi uhulumeni nomuhlukene ngokwezigaba zontathu, kodwa usizo neinformation abantu bekwazi ukuyithola ndawonye.
Ngiyazi ukuthi khona umlaleli olalele njengamanje wangala eSouth Coast. Angizwanga lutho ngeSouth Coast. Sibalele indawo ezimama phakathi neKwaZulu-Natal.
Hayi eSouth Coast uvele lukhona lo lohlelo kumasipala lapha eNkonyeni. Esibabalayi labe esibaqala manje kodwa abanye bebevele benalo lo lohlelo selisebenza kwezinye indawo uma befuna ukuregister nje imoto zabo ama NPS bayazi ukuthi baya kubunendawo. Kodwa sobuye silixoxe mamviki masithola ithuba nalo lo lohlelo lokuthi kuzwe lonke. Safaka isicelo sokuthi sibe nane number plate yakwaZulu-Natal. Uzwe lonke wasusiphendula ngokuthi cha kuyabuyekezwa vele sizoba ne number plate nje yase South Africa sonke njengama provinces nezwe nje lase South Africa. Uhlele silibheke ngabomvu lolo ngoba neyinamba seyasiphelela. Uma ukhuluma ngo ND ukhuluma ngo NJ ngo NT ngo NPS seyasiphelela inamba ku system. Ingakho manje sifuna uhlelo olusho luzokwazi ukuvuleleka lokwazi uku accommodate nomthamo omningi weimoto uma abantu befuna ukuregister noma befuna ukuthi bashintshe ubunikazi beimoto. Ngakho ke uhlelo olukhulu uNdlunkulu osalisebenza lapha kuzwe lonke umama umnqonqosho omusha uChikungu beyingxenye yalo loluhlelo esikholwa ukuthi namanje uzoliphuthumisa khona sibe nayo inumber plate yase South Africa. Uma ungena kwamanye amazwe uyifica inumber plate uthola ukuthi ekugcineni ino SD yase Swaziland, le South Africa asinayo inumber plate enjalo, sihlukene uGP uGauteng uKZN kanjalo nje. So sifuna kube neuniform visibility neidentity ukuthi le yase South Africa nomhambela amazwe akwiSADC ubonakala imoto isaqhamuka ukuthi hayi le inumber plate yase South Africa, kwenzela ukuthi nabantu bethu bekwazi ukuvikeleka noma bekwamanye amazwe.
Kahleke wekwanele uma ngabe sesinayo le ngiyathemba ukuthi angikhulumele ziko uma sesinayo le yase South Africa kuzokwenzekani ngeviki masuku ZN?
Hayi lezi zama choice numbers zizoqhubeka ngoba lezi abantu bayayithenga lezi zama choice numbers nalezi zo zema numbers lawo thola ukuthi o2 numbers kanjalo kanjalo ngoba lezi umnikazi wazisuka ithengele. Kodwa lizoba khona uhlelo engikholwa ukuthi liyo gazette ohulumeni uma sekuphasisiwe le number plate entsha lokuthi si migrate kanjani from zonke lezi number sithi noma sikhipha ama identities alezi zethu esi personalizile kodwa sihambisane ne number plate entsha ezobe si approve yase South Africa. Kodwa uhlele ngikholwa ukuthi uhulumeni uzobuya uchaze uma sesifikile isikhathi esifanele.
Mhm. Sithema siqala la emfokancalane sakhuluma nje ngama license. Ngiyafisa ukuthi ukuphinda ugcizelele udlulile nje kancane ngesikhathi sakhuluma ngalesikhungo esiku Gobel Road. Ngiyafisa ukuphinda ugcizelele usizo olutholakalayo mayelana nokubhaliswa kweimoto. No konke nje ukuphathelene neimoto kungabe ukuthi nje sithola ama license kuphela. Ngiyazi ukuthi khona okunye esingakuthola kulezi ikhungo.
Mamviki cha zinomsebenzi omkhulu kakhulu lekho ngokuqala. Umuntu umethenga imoto eSouth Africa ayiphumi ngabhalisiwe. Ukubhaliswa kwayibhaliswa kulezi ikhungo. Abantu mabedayiselana imoto zishintsha ubunikazi ngoba noma ngabe uyithenge egarage uma kuyimoto esike yasebenza kufanele ishintshwe umnikazi kufanele kwenziwe konke kulezi ndawo zalezi khungu. Kuningi okunye esikwenzayo ikhona ukuthengwa kwama choice numbers ukureserva kweinamba njalo njalo. So kunomsebenzi omningi owenziwa kulezi khungu owenza ukuthi zibaluleke kakhulu. Ingakho njalo uma ufika ngishuya la kwesembilo hlalo ufika kune queue abantu sebevukile ngo 5 ekuseni ufice wona ama-queues. Ilezo zinto esifuna ukuyiqeda ukuthi lolu siza litholakale kalula, inciphe i-congestion kulezi ikhungo, bekwazi abantu ukuthi isabalale, bekwazi ukuyithola ngasemakubo kwenzela ukuthi kungafaki ingcindezi esikhungweni esisodwa uthole ukuthi sekuhlale kunabantu abaningi ngaso sonke isikhathi.
Kusuke sekwenze njani mase kuthiwa imoto iyakhishwa emgwaqweni?
Isuke ngekho roadworthy. Ezinye zezinto lo msebenzi walekhungo oyenzayo ukuthi imoto yakho uma bezoyirenewa i-license disk kufanele ibe sesimeni esifanele. Uma ingekho esimeni esifanele okushuda yikho roadworthy kufanele ke iswe testing. Kunama test enziwa yindawo ezenzisa ama test ekuthiwa ama vehicle test ikwazi ukubheka ukuthi sesimeni esifanele leyo moto, ikwazi ukubheka ukuthi inganiwa yini i-disk negunya lokuthi bese emgwaqweni. Lezo zinto ke lezi khunga ezisilekelela kuzona ukushuka ukuthi zimqoka nazo le khunga ekuthini sikwazi nokugwema ngisho neingozi ezenzeke emgwaqweni. Ngoba uma kuwukuthi imoto ayikho esimeni ngeke idlule kulesi sikhungo, ngeke iphase kulesi sikhungo, ngeke ibe nayo i-disk yokuthi bese emgwaqweni. Uzoyibona nje ngokuthi ibe ne-disk endala, uyibona ngokuthi expire bese usheshe ubone ukuthi hayi le shoot ayiphasanga testing ngakho ayikwazi ukuthola i-license yokuba semgwaqweni.
Oke uphinde ungichazeleke la uma khulunywa nge-traffic register yini leyo?
Ayo traffic register amathem yakhona kodwa angathusi kakhulu ngoba kunobuchwepheshe besimanje osebenza nakulezi ikhungo kuyibona obusetshenziswa uhlelo le NTS bekwazi ukubona bekwazi nokubheka ngisho nomlando wemoto bekwazi ukuyibona ukuthi le moto isikuyasuka kubani yakubani bekwazi ukubheka uma ikweleta futhi kuhle sikusho nalokho ukuthi ayikwazi ukuvuselela ingenxa yalo lo uhlelo le technology sesikwazi ukulibona manje ngoba umuntu noma engakudayisela imoto uma ikudayisela ikweleta ngeke ikwazi ukutransfer ownership faneka aqala ikhokhele isetlishe lento yenza ukuthi ke mamvik ngabe unezimoto ezimbili uma kweleta eyodwa nengakwelita awukwazi ukuyivuselela ngoba senzela ukuthi sikwenze kujwayeleke kube compulsory kubani bakithi ukuthi kufanele bayokhokhele lama services ngakho ke kuye kube inkinga impela uthola ukuthi ayisakwazi ukuphuma idisk ngoba unemoto endala ekweleta noma unemoto owayidayisa ekweleta ingakho sibaqhuquzela abantu bakithi ukuthi uma udayisa imoto yenza show ukuthi yellow form bayayazi ke amasuku bedayisa imoto iyagcwaliswa yellow form iyahamba iyakapturishwa ngendlela ngoba inkinga iso izosala ilandela leyo moto iso izosala egameni lakho uyothi ngilanga uyothenga imoto egarage befike beda bakwazi ukuregister ngoba uyakweleta kufanele uqale ukhokhe zonke lezi zinto sihamba nama penalties okuya kubeke umsebenzi uthanda ukuba mningana
es mase sikhuluma ngeimoto ngiyakhumbula ukuthi sigcina sakhuluma ngendaba yemgwaqo ikakhulukazi lemgwaqo eya cekeleka phansi ngenxa yeyikhukhula ngiyacabanga ukuthi inhlelo siyaqhubeka
mamveke siyasebenza ubusuku nemini ungqongqoshe uhlomuka usemphakathini sambisa intuthuko kubantu kodwa asikusho ukuthi imigwaqo yethu ilimele kakhulu emva kwama floods enzeke ngo April ngonyaka odlule siye sanemigwaqo eminingi ebiyonakele lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal umonakalo wakhona ulinganiselwa ku 6.7 billion ebidinga ukuthi ilungiswe siye senza lento ekuthiwa ke reprioritization sathatha imali besiyibekela eminye imigwaqo njengomnyango safokusa kuyona kule migwaqo yama flats umehluko omkhulu ukhona emigwaqweni eminingi njengo M4 njengo N2 OR102 miningi imigwaqo esiyenzile eminye sagcina sesibambisene nano Sanral ukuthi siyenze no Sanral kweminye sibambisene no IDT lababizwa ngo Independent Development Trust ngoba nabo babuye benza imisebenzi yakwa infrastructure ukuthi sikwazi ukusebenzisana nabo ukuphuthumisa uhlelo lemigwaqo okube buhlungu kakhulu ukuthi sithe sisenza lo msebenzi kwafika ezinye imvula ezibe khona ngo-April zise zaphela ngomhla ka-12 kwanetha about 2 weeks or so nazo zaphinde zakhanda omunye umonakalo esithe masenze assessments athola ukuthi kwa-affecteka ama-project angaphezulu ka-625 umonakalo wakhona nawo siwu-estimate ukuthi ula ku-2 billion manje sekufana nokuthi siyabantu abasebenzele emuva ngaso sonke isikhathi uma silungisa umonakalo noma sithambisa intuthuko kubantu kuba nale imvula isibuyisele emuva but enye inkinga ukusikhandela ukusikhandela nenkinga yama-potholes amaningi uzwa abantu ebekhala ngapha nangapha ukuthi kunama-potholes ngoba imvula mayinetha kanje ngebhadi umgwaqo awufani nami nawe mamviki okwazi ukuthi makunetha uyokhosela kwishelter umgwaqo imvula iqala iziphelele kuwona ilanga liqala iziphele kuwona i-affecta ke lento esiyibiza ngama-layers emgwaqo lokhu kwe-foundation yomgwaqo ngoba khatha amanzi engene shona phansi alimaza isisekelo ne-foundation yomgwaqo ngakho ke sisenhlelweni ke njengamanje zokuthi silungise leyo mgwaqo uhulumeni kazwe lonke ikhona imali osinikeze yona e580 million kodwa le mali la ifika manje yama floods lawa ngo April sitheke sizobheka ke manje ukuthi siprioritize kanjani imiphi imgwaqo la sizoyifaka khona la esilindele ukuthi khona kukwazi ukuthi kube nomehluko inkinga enkulu esisanayo ilapha ya ku M4 ngoba mawubheke ezimbali ku M4 kune bridge ekuthonga the river bridge lelo bridge namanje likakhiwa okwenza ukuthi uthole ulokhu uvuliwe khathi uvuliwe uthole gate nakhona uhulumeni lahlekelwa imali njengamanje imali esiestimate ukuthi ingaphezulu ka 300 million esilahlekile kusukela ngonyaka odlule imoto ihamba mahala kulowa mgwaqo so iyakutshela ke lonto ukuthi kuningi umonakalo khona kodwa futhi kufanele sizwelane nabantu ngoba kunomuntu othola ukuthi uhambisa ingane njalo ekseni maye esikoleni othola ukuthi kufanele ayilande ntambama asikwazi ukuthi sithi futhi nakulowo muntu lowo sekufanele akhokhe kabili ku toll gate ngoba i alternative o M4 ayikalungi kodwa siyase sisebenzisana no Sanral sinenhlelo eziningi kade nje izolo siye lapha ku N2 eMgababa siyobheka ukuthi umsebenzi ukuthi kugcine kuvuliwe lapha uhamba kanjani kanjalo naku N2 eMhlali incontract siappointiwe ezolungisa ibridge mawuqeda kudlula nje eBhalitho ubheke kwaDukuza isikhona incontract ezoqala ukwenza umsebenzi wokubuyisela lela bridge elaguluka lapha ngenxa yazikhukhula soke kuningi esikwenzayo kodwa infrastructure nje iyonke kwazo Natali kuyabonakala ukuthi kuyasetshenzwa amaduza nje mamviki sezothula uhlelo luka 5 billion construction ka eBhuqute la eThekwini bayibiza ngo Spaghetti Junction ngoba njalo mawuphuma eThekwini ngabo 4 kuya ko 6 kune traffic engalawuleki ku Spaghetti Junction noma ekuseni uzongena eThekwini ingakho ke sitheke into esifuna ukuyenza sifuna ukuqinisekisa ukuthi uyathuthukiswa lo mgwaqo akuyona leyo ngxenye kuphela uhambisana nengxenye esuka lapha ya kwaMashu off ramp M25 ibheke eMdloti uya ko Gateway ubheke eMdloti yonke leyo ndawo iyalungiswa njoba kune congestion engaka KwaZulu-Natal kusho ukuthi we are the province at work umsebenzi kuyasetshenzwa ku N3 mawubheke eMaritzburg kuyasetshenzwa eminingi neminye imigwaqo njoba sikhuluma nje mamviki silindele ukuthi kuleli sonto elizayo umhlonishwa uhlomuka aye kuthula umsebenzi okwakhiwa kwe bridge lapha eMdloti elinye ibridge osekumuke kulona cisha abantu abawu 10 kulezi imvula nje bengiyibala elihlanganisa iTheku nendwetu lapho kunjini siyothula incontract yokwenza lo msebenzi ke njengamanje project akhona is about 78 million kanjalo futhi nakhona lapha endwetu siyothula incontract yokwakha umgwaqo P712 nakhona okumgwaqo olinganiselwa ko 130 something million so ke sisenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi siyasebenza senza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi siyafinyelela kubantu sithi masifinyelela kubona singakhulumi kuphela ngentuthu kodwa sikhuluma amathuba emsebenzi sikhuluma ukuthi osomabhizinisi abasafufusa kumele bahlomule sikhuluma ukuthi kufanele inkampani zomama abantu abasha zikwazi ukuzuza ngamathuba emsebenzi
kukhona futhi la ngibone khona ukuthi hey anilali kuyasetshenza ngempela uma ngabe senemethulile usonkontileka anishiyi nje kanjalo nibuye nihlehle niyobheka ukuthi sekuhamba kanjani zikhona indawo esenihambelile ungakuthi nje fahlanga ngalezo ndawo ezimbili ezintathu esenihambelile
cha uhlelo mamveki esiphekwalo lolukuthi yonke imsebenzi siyithulayo bese sibuyele emumva siye kwehlolo ukuthi ihamba ngendlela eyiyona yini ngoba sisuke sithatha ama time frames ukuthi umsebenzi kufanele uqale nini esingakufuna ukuthi afika ungqongqosha thule inkontraki emphakathini kodwa bese uthola ukuthi emva kokuthi eseyithulile ayikho into eyenzakala ingakho namanje sithe zonke indawo esiya kuzona sifuna ukubonwa ukuthi inkampani siestablishile sinalento ekuthiwa i-site office khona abantu babona ukuthi umsebenzi usuyaqala izinto ezibizwa ngo-PLC parliamentary i-project liaison committee ekuyiyona esuke izobhekelela ukusebenza kwe-project sakhe isiqiniseko sokuthi sikhona kwenzela ukuthi abantu bakithi bebone masifika ukuthi asilethile nje umbomba ayiswe singezile ukuzohlabisuwe sesuke sizothula incontract esiappointiwe sawaqeda wonke ama processes akwa supply chain ngakho ke lezi zinto ke sesuke sizenza manje ukuhlola ukuthi umsebenzi uhamba ngendlela eyiyona yini sizobheka ukuthi lezi thembiso nama timelines esiwashile kubantu asahamba ngendlela eyiyona yini ngakho ke sizoqhubeka nokumbona ungqongqoshe yambela zonke ezinye izindawo eqinisekisa ukuthi uyawahlola ama project njengoba sikhuluma nje mamviki ube lapha ya Sweet Waters lafi kwathula khona i project yokulungiswa komgwaqo wakhona ka 8 million lapha ya Maritzburg nenhlelo zokulwa nobugebengu ziningi ke ezinye esisazoqhubeka nokuyithula KwaZulu-Natal
ngiyazi ukuthi kukhona okunye nje okuncane nje okwasala ohlelweni oludlule kodwa bengithanda ukuthi sale sesikufaka namhlanje ukwenzela ukuthi umlaleli angaphatheke kabi ukuthi hawo mina ngashiya umyalezo ngangaphenduleka umyalezo yabo njengoba sithi abafake ama voice note yangena sesiphumile ohlelweni kodwa namanje isadingeka ukuthi silalele uma ngabe unazi impendulo ubaphendule ngiyithande indlela onza ngayo kwanele ukuthi uma ungenayo impendulo namhlanje uyayisho ukuthi cha ngizobuya ngokulandelayo sengikuphathela impendulo ake sizwe ukuthi ku bathini
bona we Mr. Ncelane unjani siyaphila ukhuluma noMs Ntobela ngisize mntanami nakho kuthiwa sikuthumelela imeseji ngowase-16 ngisebenza kwanzimakwe kwanzimakwe umgaqo ophakathi nezingolweni nanzimakwe siyafa ama potholes kugelwa mathayi izingozi sifika izingozi every day sicela usizo uyalungiswa kodwa kushuthi ulungiswa ngento engeyona iquality ngoba uthi uqeda kulungiswa ufa futhi uthi uqeda kulungiswa ube ufa futhi we are in trouble ufa abantu kulemali abantu kubi and nomgaqo waseShepstone lo olungiswayo ophakathi nedolobha from Maback to Potchefstone ay ngeke ay kuhamba kancane awazi noma kuyaphambili noma kuyemuva siyasafarisha esithatha a long very long route ukufika edolobheni nokuphuma edolobheni mawuhamba i-public transport ume ekwa-bait funa ukuqale phansi edolobheni ngenye imali hayi ayikho indlela ngihlala ku-Ugu district ayikho indlela engenzeka ukuthi lo mgaqo usheshe noma kube khona indlela ukuthi sikwazi ukuthola i-transport enyukayo eza ngakomachisini noma amabhek lapho kuleyo ndawo iyasokolisa kakhulu leya nto.
Angazi noma uzophendula manje noma sibalalele bo bomathathu.
Hayi, noma kuphi.
Okay. Ake sizwe ke omunye ukuthi uthini sosale sesihlanganisa nje impendulo.
Untom futhi gasa ongaphansi kwamasipala. Erenkonyene anda ugu ngikwendawo yakanzimakwe unzimakwe u-in between emagate ne-Port Edward ne-Isingolweni kanzimakwe kunomgwaqo osuka ngase-Palm Beach uya ezingolweni phakathi dabula phakathi kanzimakwe lo mgaqo uyalungisa akusho ukuthi awulungisa uyalungisa nawe and again kodwa ama potholes kunzima ukuhamba khona and amanye ama potholes akwindawo ibend la sivikana khona kwenzeka izingozi nawe and again bengithi ake ngisiqondele ukuthi into enjalo ithwana umgwaqo onjalo ohlala nama potholes wonke nje nama potholes ngiyabonga.
Mfowunqana bengicabanga ukuthi khona umunye umlaleli kodwa ke kulungile ake siphendule laba bobabili.
Yeah, Mamvik ukuthi basuke ngisuke ngabanayo imigwaqo specific kodwa
ukuthi kunemgwaqo bani
kunemgwaqo emibili njengomnyango ekade si awarda unami ngize ngingayi prepare ke inumber zawo kodwa ivalue yayo iyu 600 million napheka half a billion emgwaqo siya kwe rehabilitator ngaphansi kwa masipala wase Renkonyeni okungenzeka ukuthi lemgwaqo abakhuluma ngayo yeminyi ya ngoba khona imgwaqo esithi noma zivala ama potholes yabona nje obethi nje umlaleli lomunye uyavalwa ama potholes kodwa kungazwa
manje kuphumbeke
kusho ukuthi lo mgwaqo sokuso uphelelwe isikhathi sokuphila i life span siphelile ngakho noma ungalivala i pothole la kuzovela elinye wayeyethu babu Willisi Mchunu ukuciciyela impandla ngesandla manje shunda khona sokuciciyela ngimpandla ngesandla ingakho sithe asivele singene ohlelweni lokuyirehabilitate yonke lemgwaqo igugulu eqalwe kabusha ngakho ke sizothi kodwa masibuya sisho ukuthi imiphi lemgwaqo bese besichazela abalaleli ukuthi akuyona yini le ebakhathazayo kwenzela ukuthi sikwazi ukuza nexazululo kodwa futhi uma ngeyona kufanele sibhekisise ukuthi obviously lethi lapha ePotchefstroom senze njani ukuthi le mgwaqo kwenza umsebenzi okuyiwona osezingeni ikakhulukazi noma kuvalwa ama potholes ungathi uvala ipothole ube uyivela endaweni efana ukusasa ngakho uhlelo lwethu lokuvala ama potholes siya uzolimemezela ungqongqoshe uhlomo kwe budget speech ngoba undunankulu ulishilo ukuthi uhulumeni ukhathazekile kakhulu ngezinga lama potholes sonke sikhathazekile njengoba inethi imvula zikhanda ukuthi lama potholes abe maningi kodwa sifuna manje ukuthi silekelelana nenhlaka zonke njengoba ngibala no Sandra no bani bani ukuthi asibe nesikhathi ne turnaround time ney'nkontraki ezohlale ziredi ukuthi uma kuthiwa nakho kuvuleka iphotho sheshe sisukume ngokusheshe siye kopheshe kulezo ndawo emgwaqweni osuke sekuthi usujuthu i-rehabilitation sikwazi ukusho kubantu ukuthi hayi lo noma usunamaphotho kodwa vele iy'nhlelo zethu ukugugula wonke uqalwe phansi so ke izinto ke lezi esiyibhekile nesokwazi ukuthi sikhulume nomphakathi wakithi ikakhulukazi i-budget speech kayimisizo bechaza kabanzi ngazo zonke le ndlela.
Uke wakhuluma la nge-bridge lalapha ogunjini. Engathi lihambisana nohlelo oluthile. Ngiyafisa ukudlule futhi kulolu hlelo lolubizwa nge-ambassador program.
Uhlelo lolu Mamviki la besiqeqesha khona abantu abasha sasiqale sibaqeqesha ekutheni bekwazi ukuthola ama license kodwa sibe sesidlulela phambili nasekutheni beqeqeshwe ukuthi balekelele uqinisekisa ukuphepha kwabantu emgwaqweni sinenkinga enkulu yokuthi abantu abalimale emgwaqweni about 46% ama pedestrians ikakhulukazi endaweni zasekuhlaleni ngoba kuyaphuzwa kunama joint uthola umuntu uyaphuza khona la useya wokuye ekhaya akafakile nengubo eqhamile bese elingazwa imoto njalo njalo so ke lama ambassadors azosilekelela emphakathini ukufundisa ngokuphepha emgwaqweni alekelele noma kukhona nezikole eduzane ukuthi izingane zikwazi ukweliswa ngendlela eyo nanoku inspector imoto lezizoma lomi kuyathusa kakhulu izinga lezingozi ezenzakalayo ezibandakanya imoto lezi ezithuthi izingane ezincane nendlela eyilayishwa ngayo uthola ukuthi ivele yilayishwe njengathi imthwala uthola
ivele
selayishini ngane ziwu-40 ngemuva. Now akuvumelekile lokho. Ngiyeke ukuthi akuvumelekile ukuthi iventi thuthe kodwa ekhona izimo la oyobona khona ukuthi vela sikhe sinstitute but abahloniphe phela nabo abantu befaka amabhentshi ngane ilayishwe kahle uthuthi lodu ubuya uzolandenye ingabe selayishwe ngathi abantu abangenamphefumulo. Ikakhulukazi ngoba kwenzeka ingozi vele bese kwenzeka isiphihli. Ngakho ke ilezi zinto esifisa ukuthi silekelelane ngazo lolu hlelo ke lalentsha ibeqeqeshwa khona lapha endaweni yasebhamshela sizobe sesil thula ke masiye lapha endwedwe sibone ukuthi uzokwazi ukwenza umehluko emphakathini kodwa sizolisabalalisa ukwazi uNatal yonke sirecruit abantu abasha babe ingxenye yaloluhlelo ngoba sifuna ukuthi sikhande namathuba emsebenzi youth ikwazi ukuthola amathuba emsebenzi le stipend eyitholakalayo uyakwazi umuntu ukuthi kube khona imali yanyana encane akwazi ukuyithola impilo ingafani nomuntu ongenawo ngempela isource of income kuningi kodwa okunye sikwenza kulowo mkhakha mamviki ngoba nje bangikhuluma nanye ngomhla ka 1 kuyona lenyanga kuqale ama interns angaphezulu ku 128 eminyangweni wezokuthutha KwaZulu-Natal esingeza kwavela khona so i-target yethu ukuthi sibe nama interns awu 700 by the time kuphela lonyaka sifuna ukuthi sikwazi ukuthi umnyango usebenze ngendlela eyiyona la singakwazi ukuqasha khona sazi ukuthi ikhona intsha iyakwazi ukuvala lezo ikhala futhi nakhona sazi ukuthi naye iyakwazi ukuthola amakhono afanele ngoba lento ukuthi abantu bebefuna imisebenzi bephuma university sifuna ama experience yalo njalo ngakho ke sifuna ukuthi sibagcine la kula ama internship program ukuze bekwazi ukuthola ama skills bekwazi ukuqasha noma bengasaqashiwe eminyangweni yezokuthutha kuphela kodwa bekwazi ukuqashwa na kwezinye indawo sebene experience efanele.
Hey getcha blessa lokho futhi kuyizindaba ezimnandi kakhulukazi entsheni ngoba iyona ekhala kakhulu ukuthi hey imisebenzi ayikho ngakho ke amathuba anjengalawa uma ngabe qhamuka ngiyafisa nje futhi ngiyaqhuquzela ukuthi intsha iwabambe ngezandla zombili okunye lamfo kamncalane umnyango wezokuthutha mawuhamba awuhambi nje wodwa nje uthi umnyango wezokuthutha ngibone emcimbini eminingi uthola ukuthi kukhona abamatekisi kukhona nabamabhasi engathi khona umhlangano ozoba khona phakathi kwangqongqoshe nabamabhasi
ukhona ngoba sibheke ukuthi imboni lezo kuthuthi ibaluleke kakhulu eSouth Africa nje yonke abantu abathuthwa amatekisi bangaphezulu ka 20 million bese nabathuthwa amabhasi nabo inamba impela enkulu ecela la ko 1.8 ngakho ke kuyakutshela ukuthi izithuthe ezinkulu njoba kuneyinkinga ezidimeleni neyojantshi bengenzi kahle ngitshontshwa ama cable njalo njalo izithuthe eziningi izithuthe abantu bakithi nezingane manje ekuleni abantu abayemsebenzini amatekisi namabhasi siqala uhlelo lokuthi sikwazi ukubonisana luholo uMS uHlomuka sana nawo wonke ama stakeholders esebenzisana nawo njengomnyango wezokuthutha ngakho ke inhlangano le esaboya laba mabhasi asesimeme nabo bathe bayacela ukubonana no MEC ngoba bafisa ukuba ingcenye yeinhlelo ezenza ikakhulukazi ukuqinisekisa ukuthi lukhona uguquko lezomnotho embonini le yamabhasi inkulu kakhulu imali esinikezwe uhulumeni kazwelonke eya kwisubsidy cishe ngaphezulu ka 1.1 billion imali eya nje ukuthuthukisena amabhasi kusubsidize abagibeli ngoba mawuzobheka ukuthi ibhasi mawuzoligibela imali yala ifane netekisi ngoba lisubsidize uthola ukuthi lishibhile ngakho ke sinenhlelo zokubonisana na wonke ama stakeholders sibone ukuthi sibulekelana kanjani ukuqhubela lo hlelo le transformation uhlelo lokuphepha kodwa futhi kunane inhlelo zama social responsibilities esifisa nathi ukuthi sibabonge ngayo laba ebefa khona isandla kulekeleleni ngama uniform belekelele imindeni eshonelwe inguzini siyafisa ukuqinisa lokho siye sahlangana nano gift of the givers na wonke amanye ama foundation sinxusa ukuthi asiqhubhe lokho kubambisana nohulumeni ngoba ezinye zezinto abazenzayo nezinye zezinto ezenziwa uhulumeni akuzona izinto ezidinga uhulumeni kuphela izinto ezidinga osoma business izinto ezidinga nalaba nje bomphakathi inhlangano ezimela ama NGOs njalo njalo ngakho ke masibambisene sikholwa ukuthi singakwazi ukwenza umehluko omkhulu kakhulu ngakho ke bayaziseka bayithakasela kakhulu inhlelo esiza nazo kodwa futhi okumqoko ukuthi mamviki sisesigabeni la khona sikunyaka wokugcina weimali wale 6th administration njoba kiwokhethweni ngonyaka onzayo ngakho kumqoko ukuthi sibuyele kubantu sireconnect nabantu sizobe sambela nemiphakathi eminingi siyoyinikeza imibiko ukuthi kule district yini esiyenzile kule district yini esiyenzile kule district yini esihlelile kusuka manje kuyaphambili lezo inhlelo kwesozenza samsana na wonke ama stakeholders esisebenzisana nawo
sesiyangasemaphethelweni ngithema ngiqala uhlelo mlaleli sixoxala nokwanele mfokancalane ovele eminyangweni wezokuthutha ngithe mangiqala uhlelo ngasho ukuthi lo mnyango uneminxa emithathu wezokuthutha wezokuphepha kanye noxhumanisa umphakathi isikhathi esiningi awukwazi ukuthi ukhuluma nomnyango wezokuthutha kuphela kusuke kukhona nomnyango wezokuphepha yini inhloso yalokho
inhloso enkulu mambe ukuthi intuthuko noma ungayifaka umnotho noma ungakhula ngisho sonke singakuvuka sigwilekile kusasa kodwa masingahleli kahle singaphephile kuyobe lokho kuyizinesi ngakho kumqoko ukuthi i-democracy nje basithi celebrate 29 years of democracy kodwa sakhe siqiniseko sokuthi abantu bakithi bahleli ngendlela eyiyona abantu bakithi bavikelekile impahla yabo ivikelekile kade ngifunda nje udaba la lephoyisa la kwaMetro esilithulela isiqhoka kakhulu ukuthi kukhona owesifazane okuthiwa behijack khona vele le police traffic ngadubula lidubula igebeng asiqhuquzela amaphoyisa ukuthi adubule kodwa uma ubheka ukuthi umuntu wesifazane lo obebanjwe inkunzi engale kokuphucwa ngisho impahla noma imoto kodwa trauma abantu abasala nayo even sesidlulele leso sigame komunye uye ngabe safisa ngisho ukuphinde ngene emotweni noma udriver yedwa ngakho ke izinto lezi zinomthelela eminingi kakhulu ukuthi isifundazwe sethu siyafisa sibe isifundazwe siphephile igameke ifana nalezo ukubulawa ko AKA zenzeka la KwaZulu Natal zenza ukuthi abantu abaningi bebe novalo ngesifundazwe sethu ukuthi ba kwazini ukufaka i-investment yabo ngoba abazi noma kuphephile yini mihla namalanga kudutshulwa abantu emboneni yamatekisi okuyizinto ezigcina ishayisa ngovalo ukuthi ngempela isifundazwe sethu lezi ibhame ingaka ingekho emthethweni ziqhamukaphi lezi inkabe ingaka zihlale mihla namalanga zicashe kuphi oba laba abahlale ngasonke isikhathi belangazelela igazi labantu izinto lezi okudinga ke sibhekane nazo kodwa sinethemba lokuthi indlela esisebenzisana ngayo namaphoyisa ngaphansi kwepoli buka provincial commissioner u Lieutenant General Mkhwanazi nokwesekwa isikuthola kuhulumeni kazwe lonke ku General Ndosi sinethemba lokuthi sizokwazi ukugcina simnqobile ubugebengu kwaZulu Natal mawubheka mamviki ukuthi unqonqoshu Ndosi kade ekhiphi ibalo zobugebengu cishe South Africa kufa abantu abangaphezulu ka 6000 makubalwa ikota sikhuluma ngenyanga ezintathu abantu abangaphezulu ka 6000 ihlazo lelo kumbisa ukuthi sisifundazwe siyizwe elinobulwane kangakanani kodwa futhi okusikhathazayo ukuthi indawo njengonanda umlazi umasho seyiqala ukubuyela manje kuzwe lonke ukuthi zidlule ezinye iteshi zako Western Cape nakwezinye indawo ukuthi zihambe phambili ngokubulawa kwabantu ngakho ke ikhona into okusafanele siibhekisise ngoba kulezi iteshi okukhulunywa ngazo si upgrade ile iteshi sawafaka amaphoyisa sawafaka ama resources kodwa still izinga lobugebengu lisaphezulu enye into esiyesikhale ngayo isimo senhlalo ukuthi uma kunomjondo leminingi kuneyindawo eyiningi ongangeneki kuzona amaphoyisa kuye kube ezinye zezinto ezenza ukuthi xhaphakici idakamizwa xhaphaka amashiphi bese kugcina kuba nalezi gameko zokudubulana nokubulawa kwabantu njalo njalo so ke udaba kodwa silisukumele ukuthi uma i-crime ingalungiswa South Africa iyona nto ezolimaza ngempela umnotho wethu, iyona nto ezolimaza i-profile yezwe lakithi, kakhulukazi ke thina lakwazi ngathi sifuna ukuthi siyidlale ethi role ukuqinisekisa ukuthi sifundazwe sethu siphephile, sibambisene nama-CPF, sibambisene nenhlaka zonke zomphakathi. Kanjalo siyafisa nje nokuthi ngisho ama-youth formations, siyafisa ukuthi abanomzane behlele endaweni siwabuyele ekhandeni noma street committees, siqinisekise ukuthi azikho igebengu ezicanasela noma kanjani, kodwa kube ukuthi azaziwa, kube ukuthi ayiboshwa. Maningi amacala amaphoyisa amamviki uma uzobheka, sibe ne-period of about 3 weeks la ayenze khona ama-operation, igebengu eyiboshiwe zibe ngaphezulu ka-2556 KwaZulu-Natal. Kulezo iningi lazo ziboshelwa ama-meta cases. Ibhame itholakele engaphezulu ka-2000 kulawo ma-operation engekho emthethweni. Ngakho kuyakutshela le nto ukuthi sikhona izidleke ne-network okusafuna labe crime intelligence ke beyibhekisisa ukuthi ziqhamukaphi lezi bhame ngaka. Okunye kugcina kuthagetwa ngisho amaphoyisa lapha nje e-Kokstad, kuye kwahlasela umasipala, iy'gebengu zafika impela nje amaphoyisa zawabopha kune-load shedding, kwaze kwabuya ugesi uthe uma ubuya zawavula i-strong room zaqhekeza zantshontsha ibhamu ezo-9. Kodwa ukusho ukuthi seyiboshiwele zonke lezo y'gebengu, ibhamu isaqoqwa nazo. Iyakutshela le nto ukuthi inkinga ye-crime ijulile e-South Africa, and akusiyo inkinga kahulumeni kuphela, inkinga yethu sonke. Okudinga sibe ney'ndlela zokuthi sikhanda amasu okuthembana, sikhanda amasu okushare information ukuze sikwazi ukuphephisa isifundazwe sethu.
Mfoka Ncanane, kwanesikhathi la kuthiwa hhayi okuningi ubugebengu akungakho ngoba kuwubugebengu, kodwa baxabana emakhaya bese bethi hhayi ngokuthola eThekwini ngiyokuthola eGoli, bese kuba khona-ke le zimo la kuthiwa khona ehostel elithile sekufa abantu abangaka, kanti mhlawumbe impi esuka ekhaya. Kusekhona yini lokho?
Zisekhona mamviki, kodwa ayiseni kakhulu. Kunesigameko nje senzeke emumva lapha ehostela kwaMashu kwadutulwa kula abantu abawu-5. Okuyizinto ey'solwayo ukuthi kunemibango ethile eminye esuka emakhaya, kodwa sinekomiti esinalo elasekwa nayisilo esesakhothama, nesilo lesesisha sithe sizoya kusibikela ukuthi sinohlelo la esibambisene khona namakhosi la esihambela khona amahostela size sifike ngisho kwaseGoli siyohlangana nabantu bakwaZulu-Natal abahlala kulezi ndawo, ngoba abaningi abantu bakomsinga, abantu bakonongoma, abantu basey'ndaweni zasemakhaya. Emakhaya-ke kusekhona imiqondo nje ebheda ayisadinga ukukhuculula ukuthi ukwazi ukuthi uma uyinsizo uqala ukusebenzisa lari oqale ukuyothenga isibhamu ukuze uma ufika emakhaya ubonakale ukuthi usuyinsizo. Yizo zonke-ke lezi zinto esifuna ukuthi sibhekane nazo, kodwa amahostel amaningi anakho ukuthula manje, kukhona ukubambisana. Esikuthakaselayo ukuthi njengalapha nje e-Cliplands emasontweni amabili edlule, inkantolo e-Maritzburg ikhipho life sentence abawu-8 kubasolwa noma iy'gebengu ngoba seyigwejiwe, ekuyizona ezayihlalisa elibhotshozi umphathi wase-Clip, kwakuhlale kufa abantu njalo. Sangenelela njengohulumeni, sasebenza kakhulu sibambisene nenhlaka zakhona ne-crime intelligence, kwagcina kuboshwe phakathi kwabagwetshiwe khona ngisho nephoyisa imbala, ekuyilona kwakuthiwa lubhongoza lapha wokukhishwa kwezindlu, kukhokhiswa abantu njalo njalo. So kwonke lamahostela sifuna ukugcina sifikile sithole ukuthi oba le inkaba eyicashe khona, ngoba kuney'nkaba eyicashe kulamahostela ngoba zazi ukuthi amaphoyisa awangeni kalula, nabantu aba-akhawunteki kalula ukuthi ubani ohlala la ubani ohlala la. NaseGoli sizoqhubeka ney'nhlelo zokungenelela nakhona, ngoba abantu abasuka la kunethimba nje elalilwe impela la komsinga kodwa besuka la. Ngakho ke kuyasiza lokhu kungenelela sihamba namakhosi, ngoba kwenza ukuthi amakhosi uma ekhuluma nawo akhuluma nabantu bawo, nawo akhuluma ngokukhathazeka okusuka emumve emndenini nasemphakathini eholwa izizwe zamakhosi. Sinethemba lokuthi ke siyohamba sihambe sikuzuza ukuthula, kukwazi ukuthi ney'ndawo lezi ey'hluphanya ngamahostel zikwazi ukuba nozinzo, abantu bekwazi ukuhlalisana ngokuthula.
Siyabonga kakhulu Mfoka Ncalane, ayi uyichaze kahle yonke iminyango ongaphansi kwayo, yize besikhuluma kakhulukazi ke ngendaba yezokuthutha. Mlaleli, sesiyangasemaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sixoxa ke noMfoka Ncalane uKwanele, oyi-acting chief director communications ngaphansi kwale minyango ekade ngiyibala yomthathu. Ngiyafisa ukuthi kuphetheke Mtaka Ncalane.
Cha mamvike, siyafisa ukusho ukubona bonke abalaleli ukuthi uhulumeni uzobonakala, uhulumeni uzobuhambela yonke ingxenye emphakathi yaKwaZulu-Natal, siyoxoxisana nabantu, siyobuyisa umbiko kubantu ukuthi senzeni kule minyaka emihlanu bebesithumile. Siyafisa futhi ukuthi sithule nenhlelo kubantu ukuthi i-district ne-district senzeni, kodwa kumqoka ukuthi sikusho kubantu bakithi ukuthi siqale nohlelo lalokucubungula sibheke ama bridge lawa asiwabiza ngama low level structures lama bridge amancane othola kunjalo makune ikhukhula amanzi yeqa ngoba bayibakhalaza kakhulu abantu ngokuthi bagcina bevaleleka njalo njalo khona ngeke kube umsebenzi esowenza manje ngoba uma ubheka kuneyindawo engakabi nawo inhlobo amablogo izingcono lezo ukuthi uma kunethile amanzi eqa ngaphezulu ngoba kuba yileso sikhashana nje soyimvula kuphela kodwa bekwazi ukune kodwa sithe sifuna ukwabheka kakhulu dawa qhumanisa amadolobha neindawo ezithile esiyibona njengezibalekile emnothweni ukuthi siqinisekise ukuthi lawo siyakwazi ukuassessa bese siwadesigna kabusha ngethemba lokuthi masithola imali siyobe sesibuya siqala ke siwakha ukuze kwazi ukuthi kube yilawa ekuthiwa noma imvula inganetha nganani kodwa ngeke abantu bekwazi ukuthi bevaleleke kubhlungu sesibona abantu bakithi bevalelekile ingane engasa esikoleni kuphela iviki nathi mamviko engineer ababethema bedweba kunento esasithi ebabe estimate behlole becwaninge benza into ethi 1:5 ukuthi imvula 1:50 bethi imvula kuleli bridge njengoba silakhala ikhukhula zingafika kanye in 50 years kodwa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu manje usuthola lezi imvula sezenzeka kanjalo okuyinto nathi sasingayilindele manje siyenzela ukuthi ke besixolela abantu bakithi ngoba umasplana lezi zinto akekho wayazi ukuthi kuzoba nokuguquka kwesimo sezulu salolu hlobo kuba nemvula enamandla ngalendlela kodwa sizofika kuyona yonke imiphakathi silethe intuthuko silethe imigwaqo sizofaka itiyela sifuna ukuthi KwaZulu Natal kunuka itiyela kushunquthuli kuname kusimende sakha ama bridges siyabonga kakhulu mamviki nabalaleli
siyabonga mlaleli sesiyavalelisa lo ke obebonga eshoko kamnandi ukuthi KwaZulu Natal kunuka itiyela siname kusimende kushunquthuli ukwanele umfo kancalane nami ke nguviki wakamasuku ngifisela nje ubusuku obuhle kulelo hlelo likhethekile besiluthulo lomnyango wezokuthutha ezokuphepha kanye nezoxhunyaniswa komphakathi usuku oluhle
Oh, se bono che se sa.